Why is it? teki. No kidawani yesu ngile teki. No kidawani yesu ngile teki.
Thank you.